abasohuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio, kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zanyu. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangire ijambo.
Mu kiganiro cy'uyu munsi turaho ijambo mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa ukorera mu Rwanda.
Twongeye kubasuhuza tubaha ikaze mu kiganiro dusangire ijambo mwese mudukurikiye kuri Radio Ijwi rya Amerika kuri mikoro murumva Eric Bagira Ubusa. Dusangire ijambo ya none yakomeje kurebera hamwe ibibazo bishingiye kubiza bimaze amezi biyogoje u Rwanda ndetse n'akarere muri rusange. Mu kiganiro cyahise twabagejejeho ku kibazo cyifashe mu gihugu muri rusange, ariko twibanda ku ruta ku karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda, ahavugwaga babarirwa muri 20 bishwe n'ibiza mu ijoro rimwe. Muri icyo kiganiro twarebeye hamwe ku isura y'ibiza yifashe muri Karongi, ariko tunareba aho leta ihagaze mu gutabara basizwe iheruheru nabyo. Mu kiganiro cya none turava i Karongi dutambike hirya Rubavu naho mu burengerazuba bw'u Rwanda. Aha naho turareba uko abasizwe iheruheru n'ibiza bamerewe. Nituvira Rubavu turakomereza mu Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Muri aka karere hari igishanga cya Rurambi gihingwamo umuceri kuruta, ariko kugeza ubu cyahindutse nk'ikiyaga. Turareba uko bihagaze cyane ko benshi mu bahinzi b'umuceri babanza kwiyambaza amabanki. Nibutse ko kuva imvura idasanzwe yatangira kugwa mu Rwanda imaze kwica abasaga 250 nabo yarabakomerekeje, abandi bavana mu byabo. Yangirije imihanda itari mike ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'uturere. Amazu abarirwa mu 111 yarangiritse, amahegitari y'imyaka mu mirima nayo abarirwa mu 8000 yarangiritse. Dutangirire mu murenge wa Nyundo ku mugezi wa Sebe yaduhereye ku marembo ya seminari nto y'Inyundo i Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda, turebe uko byari byifashe.
Akamashini kavoma amazi.
Kugeza ubu kari gukora gate.
Mbuka kutuzana amazi nyine mu bwo kudufasha bite tubikogesha nyine mu mashuri nyine ko amashuri garengewe.
Abanyeshuri ubu bari he?
Mbo abanyeshuri ara mu kigo cy'abakobwa muri rite.
Niba nkumva neza iki kigo nta kintu kiri gukorerwamo.
Ndacyo.
No kuvuga ngo aka kamashini karavoma amazi kakamera mu mashuri.
Uyego ukifashisha
bibaza igihe kingana iki?
Bo nuba ku cyumweru
kuvuga ngo hamaze icyumweru cyose abanyeshuri batigira amahano. Ibindi bintu byangiritse n'ibihe
yebana za kawunga zaragiye, ibikoresho byabo byose biragenda. Ubwo sinzi nicyo bari kuraramo hari ibikoresho byabo byaragiye, amashuka garagenda, matura zabo ziragenda. Ubwo nibyo kujya byabo byose
amazi yarabitembanye
Ubwo imbere mu kigo cy'ishuri nabwo imirimo yo gukura ijagi mu byumba by'amashuri yari irimbanije.
Amakuru ngende umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika, iyi mirimo mwayitangiye kuva ryari?
Iyo gukura amashuri
amasoko gutya
kubatangira kuzura nibwo twayitangiye.
Muhamaze nk'igihe kingana iki
ahangaha? Twebwe ngubu twahaje uyu munsi ahangaha rwego rwa depanage dukora mu muhanda mu Bashinwa. Ni cyo cy'imvura kibiza.
Njyewe banyita Dusingiza Umuremyi Kariste, nzanze ngoranga muri kino kigo ndi umukwiziniye. Twabaye tugeze mu 8:00 kumva Sebe yije yirukanka cyane mu bimwe mu bikoresho byo twari tugiye gutekera abanyeshuri. Byose byaragiye, n'ibikoresho bimwe by'abanyeshuri byose nta na kimwe bafite. Ni ukuvuga ngo urebye n'ibishyimbo twari twaradutsimbiye abanyeshuri byose byararengewe, na mifero zaragiye. Ubwo ni ukuvuga ngo badukoreye nk'ubutabazi bwihuse, bareba ukuntu bafasha cyane cyane abanyeshuri.
Mu baturiye umugezi wa Sebeya nabo barirayo kwarika kubera uburyo uyu mugezi udasiba kubabuza amahwemo, ku buryo butegetsi bwanzuye ko imiryango ibarirwa muri 300 bagomba kwimuka.
Ibi biza gucya mura ahanga batuye ni nk'imyaka ni myinshi, ni nka 20 ariko ibi biza sinzi ukuntu biza. urabona inyinzu yange urabona inzu nene nari protege kabisa ubu ibiza ikibitera sitwabimenye nibe risebeya ibitera ibiki nimeri ingango sinzi kundu biza
none ndabona ahahindutse tongo uri kubahe
ubu ngubu ndacumbitse ubundi kura ibintu biri mu mahema hanze hanze ubu nguburiya urabona ko ndi gusenya
ugiye kongera kubaka bimeze bite
nakubaka he nane nakubaka
hagati ahubwo babahaye ubufasha buhe
nta bufasha baraduha ntabwo
habe na bukese
ntabwo
ni ukuri none se ubwo mubayeho mute
ubu ngubu turi aho ngaho nyine turacumbitse nyine ngingi bisanzwe
birakomeye se
birakomeye cyane urabona re urabona bari gusenya amazu ahangaha turi gukura dukoresha tundi ibindi byarangiritse ntiwareba reba n'akaguru kanjye ukundi kabaye inzu yanguye
yaguye ari nijoro
yaguye ari nijoro nko mu masaha saba
tuzamuke ubwo mugabo uraho amakuru ngusanze hano mu itongo bimeze bite
njye naje gufasha buriya muvandimwe wagize n'ibibazo
none amatafari murayajyana hese n'ubundi ko
kuyakura aho ngaho kugira ngo nuza sebe itongere kugaruka ikongera ikabisanga aho ngaho
murayashyira hese
ni ukuyashyira aho ngaho ku muhanda kugira ngo turebe ko ari nayo twaramuramo makeya wenda
muzongera mwubake bizagenda
kongera kubaka aho ngaho ndi kubona bitashoboka sawa kongera kubaka ari ukubona ibi biza bikongera kugaruka gutya habonetse ngo ubufasha bwo kugira ngo abavandimwe bacu bagire bakwimuka aho ngaho
ese hari ubufasha babonye
nta n'ubufasha n'ubu barabona
habe na buke
nta kintu barabona
ese kubafasha kubasaba ubufasha wenda bagashaka iyo batujyana nta kundi
hano ubu muri kubaho mute
ni nk'inyeshyamba ndetse urumva ari ukundi
dusobanurire mu buryo burambuye
urabona amazu yaraguye aho kuba naho ubwo nta kundi kubaho nta n'inyeshyamba ndetse ziba mu gasozi nimugenda muragenda mubibona ukuntu abantu babayeho nk'inyeshyamba nyine
nta tubayeho gutyo nabi nta kintu twari twabona mbese
ku ruhande rwawe uri kubaho uri kurara he ukarya ute
ni umuntu wadutije icyumba kimwe turimo n'abana mbese ni ukubaho nabi gutyo ni ukurara mu cyumba kimwe turi umuryango wose nta byo kurya nta kintu twakuye mu nzu buriya twe iyi nzu niyo twari dutuyemo ibintu byose byaje nijoro niba ari ibyo kurya twari twose byarangiritse nta byo kurya dufite naho kwituma mbese nta hantu turi ni icyumba kimwe nta hantu ho kwituma dufite
ngewe nitwa Niyigabaga Mariyeri uzwi ku izina rya Micombero nshinzwe inkeragutabara muri kano kagari ka Nyundo
buri miryango ingahe y'abavanywe mu byabo
ni benshi ubu ndabwo bavuga umubare ni benshi umubare ndabwo uramenyekana abahunze ngo umudugudu wa hano yarahunze numva yahungiye mu mudugudu wa Kayanze n'abandi baturage benshi rero baramukurikiye n'aba ngabo uko babona gukenda n'umurara hano reba ngiyi nzu yahirimye yagiye ubwo nawe yarahunze niyo ntanga mudugudu niwe wamenya abatuye muri kano gace ka hano ariko hano ngereranyije niwe watuye abantu 380 bose baragiye kandi hano ku muhanda benshi bahungiye hano hakurya muri muhira muhira rero ndabwo uri muri Nyundo abandi bahungira hano iwacu hakurya muri iriya misozi kubera ko ho niyenda nubwo imisozi yacika ariko ndabwo byantu byagenda gutya maze ndabagara hejuru ubwo hacika imisozi imikingo igacika
ntawapfuye
abantu bagaragaye bapfuye ino iwacu ni imirambo yaturutse kure nga za Karambo za Mukondo gutyo ariko kano gace kacu nta muntu bicwa na sebeye
murumva ubutegetsi bugiye gutanga nk'imfashanyo ikibanze bwaheraho riki
nge nabona ikibanze baheraho ari ukwimura aba baturage kuko icyo babaha cyose bakanarara hano banapfa
kubera iyi sebeya
nta kindi ni sebeya buriya nubwo hano bameze gushya murayibonye ntabwo muyibonye nako buriya sebeya ni umusazi imodoka zihagaze rero urabona abasirikare nibo bazana ubwato bwabo bakambutsa abaturage bo byakomeye kuko nta muturage wakwivana hano arazwe cyane igihe kirekire rwose ubushize ni abasirikare baje kwambutsa abaturage bakazana poravidete tukabambutsa abaturage abantu baheze mu nzu bakajya ku mapurafo hejuru bagatabaza abasirikare bakaza bakabakora hejuru bakabambutsa kugira ngo bagere muri kaburimbo na kaburimbo nabwo ubwayo hano haba huzuye amazi ariya katakambuka hakurya baniriya hakurya ariya amazu yahirimye muri muhira ubu musanze yatuje ubu iyi ndabwo ari sebeye yatuje hano ndabwo wahagarara
bari abanyeshuri ba peti seminari bari kubahe
bo abafite seminere igice kimwe kiri hari ya kuri sare ya Centre Pastoral abandi bagiye busasamana
reka noneho twerekeze mu Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda mu gishanga cya Rurambi gihingwa ho muceri abahinga muri iki gishanga bari baragujije miliyoni zisaga 200 z'amafaranga biteze kuzasaruramo umuceri w'agaciro kakabakaba kuri miliyari imwe y'amafaranga
none se iki gishanga nicyo cyitwa ngo iki
cyitwa Rurambi
igishanga cya Rurambi mu murenge wa Mwogo
ariko murenge wa Mwogo uhinga mu bahinzi ba Juru Mwogo na Masaka
wari warahinzemo ibingana iki se
bahinzemo hektari buraho ari 25 bari ari 75 kafi gitari
wari warakuye he amafaranga yo kugira ngo uhinge
hari microfinance nyinshi nanga harimo hariho BK ariyo bank ya Kigali bacuruza hagana ya bank akiri he ndetse n'ana banka atandukanye ageze kuri 5 atuguriza kwahengaga dufatanye n'abara bo hakurya muri Kicukiro baguza bagira ama bank yabo hakurya baguza
n'aso mufite icyizere ko umuceri urimo bimeze bite
ubu nta cyizere twaranye yose umuceri wabamo wa 2 ukazera oya byararangiye twaranyije kwihanagura
none bizagenda bite banki bizagenda bite
twasabye kwirangura abayobozi batubera abavugizi badusabire batwihanganiye noneho ni amazi nakamuka tudiga tukeza tuzabone kubishyura
hari ubundi se byigeze bibabaho ku uru rwego
n'ubwa mbere kuba bakora iki gishanga tugahinga umuceri n'ubwa mbere bibaye
wari waragujije angahe wowe
nagushije 1300
uri kuvanga iki nawe wahingagamo
nta udahinga mu regano tenga mu bimfere bya gitsinyungu ibyo ukora imusozi byose byaradindiye ha muhinzi w'urutoki ije kandi umutwe twayigurishaga 4000 ije kandi ugura 2000 bitaka kazi karabuze cyo cyatanga akazi ibyo byose bikagira gacira naho ibintu byose byarazamye
wewe wari warahinze mahanga niki
je ntabwo nge mpinga umuceri ako nene ntara nene hinze mibijumba hariya cyaragiye twakonyoraga mu gifundo kuri twagiye kuri tubona amazi araje aragwira tujye kuri tubona habiritse ikiyaga rero nimba kizakama ntabwo kama byo ntabwo tubishya muri bije kira kuba hari mushimwana agaruka ari rwenda bizongera bisubire
mwumva byagenda bite ku butegetsi bw'abakorera iki bw'abafasha iki
ndumva ikintu mwadukorera nk'abanyamakuru mwadukorera ubuvugizi uko ikintu twahingaga girizi n'abantu twajyaga mu muceri ntabwo twahingaga imusozi nta bijumba twahingaga yo nta bishyimbo ibishyimbo twabihahaga twejeje umuceri tukagurana bya bijumba cyangwa se n'ibindi bigenda bidufasha mu buzima ntabwo icyo mwadufasha nibura tukaba twabona vantaje yo kugira ngo amazi nakama tuzongere tubashe guhinga iki gishanga tukibyaza umusaruro
kukijyanye n'imibereho bimeze bite
ikijyanye n'imibereho uburebye ubuzima n'ubu ngubu kuba tuhagaze aha ngaha tuba duhagaze ari ukuragira amazi tureba uko amazi yagenda kama kubera ko tuba turi imusozi abaroba bari kuroha tubwira ati uruzi rurimo rurakama nuva ugenda manutse nanjye ari kugira ngo nyomoze ndebe ko koko ruri gukama ariko nyirizina ari kubona ko uruzi rwo ruri gukama kuko iriya mifuka leta yaramanutse abasirikari baraza bari mu buryo bwo kugira ngo badufashe turebe ko twakumira amazi ariko kubera ko amazi yo yamaze kurenga inkombe buriya umunyarwanda yaravuze ngo amazi yarenze inkombe ntiwayagarura byaranze biraturenga
munyarwanda ibyo byahozeho nawabihamagaye none cyangwa ejo bishobora kubaho ube maso buri munsi buri mwanya
muracyateze amatwi dusangire ijambo kuri radiyo Ijwi rya Amerika turacyarebera hamwe ingaruka z'ibiza hirya no hino mu gihugu murumva akabagira ubusa
ejo hazaza hateye impungenge cyane ndetse ubu ingaruka amwe zatangiye kutubaho kubera ko iki gishanga isaha twabaga turi kwamurura abahinzi bari bamwe bari kwamurura uwagiraga ikibazo yajyaga nko ku mucuruzi akagera akamutakambira akavuga ati umuceri wanjye umaze kuzamo amata none ndwanaho mpe akawunga umpe ibishyimbo mbe mbyifashishije umuceri noneho niwera banki yasohoye amafaranga yishyura ubu isaha turashonje besi
ibyavuga nibyo
ibyavuga n'ukuri nta turashonje kubera kino kibazo cy'amazi hano harimo ibiryo byinshi byaga ku isoko abantu bakarya ugasanga abantu bose barishimye byabaye ikibazo kugira ku isantere ugasanga abantu bose barakonje kuko nta buzima n'aya mazi
nawe wahingagamo Urahuze?
Aho cyane.
Yego yego. Tubasanze hano ubu mwari muri gukora iki mu yandi magambo?
Bo, ubu nange naje hano ndimo kurebya amazi kuko abantu bafite ikibazo, twabuze icyo dukora imusozi, tuza kwirwa dutambagira tureba gusa ibyo ibihombo twahuye nabyo. Abantu bashinga ibiti bareba aho uruzi rugeze, bareba aho rukamuka, nabyo tuba turimo kugenda tubireba tuva ngo wenda rwashyamo vuba twongera tugahinga.
Mu mufite inyota yo kongera
guhinga. Inyota yo kongera guhinga cyane ndetse.
Byabateje igihombo cyane se?
Cyane gikaza ahubwo dufite ikibazo ikintu tuzishyura amabanki kubera ko ukubona ahangaha hose ni inguzanyo zagiye zijyamo. Umuntu agenda aguza amafaranga none uruzi rwaje ruratwikira rutwikira umuceri ari bagara abandi barinda kugeza isaha ubu twifashe impungenge rwose aho mutuye nk'amwe basha kugerayo mwatuvuganira kugira ngo leta niburi iki dukorera iba yatugabanyiriza kukerekeranye na za credit twafashe
ku buryo batagize igikorwa ushatse kuvuga ko banki yateza ibyabo
yabiteza cyane aho kuko ni nayo kibazo abantu bafite afite impungenge banki yabiteza kuko bagiye muri sako bagiye muri beka amabanki yose kugeza ubu ngubu afitanye ikibazo n'abanyamuceri kandi nta bwishyu bafite ubwo rero rwose nk'amwe mugereyo mutuvuganiye mwatuvuganiye leta ikagira ikintu ikora ikadutabara
kubatabara uravuga iki
kudutabara nuko wenda batwohereza aho washe gufata kerede bakabasha kuborohereza nibura uyu mwaka ntibazagira ikintu babaza abantu wenda umwaka utaha amazi yakamye bongeye bahinze banki bakongera bakorana na banki ariko ubu ngubu bakaba batwihura bakaborohereza abantu bahinzemo uyu mwaka ntagira ikintu babaza abantu bakabanza bakongera bakisuganya ahubwo byaba byiza bakongera abantu kerede bakongera bagahinga kuko aya mazi azakama ntaka azagumamo kugeza n'uyu munsi n'abatarahinze umuceri ingaruka zabagezeho imusozi
hano hari umuhanda ubahuza na Kigali aho ibyo byo bimeze bite
urabona nk'ubu ngubu hari umuhanda uduhuza na Kigali none urabona haruzuye uruzi rwaratwikiriye ubu nta n'ubuhahirane dufite no hepfo hari ureba hariya amatarafunze ubuhahirane abantu bajya bava hariya hakurya hari ibireba bakajya guhahira ahantu bita Kabukuba kugeza iyi saha nta murimo kwambuka amato barayakuye kubera gutinya ko aya mazi yateza impanuka leta itagize icyo ikora ngo idufashe ko abantu batangaga mituweli kubera bahinze ubu kugeza ubu abantu bafite impungenge ko ntawe ushobora kuzatanga mituweli kuko ntacyo gutanga bafite
hari ikintu leta igikangurira aba kujya mu bwishingizi abahinzi naho kuki mutagiye mu bwishingizi
bo uyu mwaka bari batangiye kubiduka kugira ngo tujye mu bwishingizi ariko uruzi ruje bitari byatangira ngo tubijyemo ariko byaravuzwe
mwabyumvaga mute
bamwe babyumva ku buryo butandukanye hari ababyumvaga bakabyakira vuba hari nabandi babyumva ukabona aragenda biguru ntege ariko twese twumvaga tubishaka kugira ngo nkibi iki gihombo duheye nacyo twa turi mu bwishingizi ntago cyari kuba niyo mpamvu rwose ahubwo bikwiye no gukomeza abantu batangiye kubitubwira ariko dufite imbaraga yuko nibongera rwose tuzajya mu bwishingizi kuko turahombye cyane
hari abo byashobeye babonye hahindutse nk'ikiyaga bagahitamo gushoramo ubwato bakaroba amafi abana bo bakoresha inziteramo buzishaje
yakivuye kureke kirangije kandi muzaharumuzehaje
Mwaka tukina kwa hindi. Hei, ako, ari ya mwarabia nini ili ya mkukasango nyikure.
Bidus.
Misao.
Amakuru.
Mimezi.
Jeni tuwa Erika, ndo mwenye makuru wa Radio Ijwi ya Amerika. Nje nda babo na supanete muri kuroba.
Tere kuroba.
Kuri mge rifuzi chiku wa mazi ya rio njiri.
Nyine byabaye ikibazo nyine byadutejeje inzara ko twe ubu twitigiye gusarura ubwo nyine byabaye ikibazo cy'uyu mwuzure duhitamo kwirobera n'amafi
amafi murayabona ku bwinshi se
turayabona nta kibazo makeya atari menshi ariko turayabona
iyo muyabonye nibyo byahindutse ibiribwa bimeze bitege
oya nyine tubonye amanini turagurisha twabona buto tukabwirira
kubwanya amazi yagumaho mukagoma mukirobera
oya ahubwo nasubireyo twongere twihingire
twebwe ubu nyine ni igihombo twarakigize ntago twe twishimiye ko umwuzure waje ngo tube twaroba ariko nta kundi byajyana ntiwakwicara ngo wicare gusa n'ubundi wemera ukaza karobamo nyine ukapakurebye iyo ujya kurya nawe ariko ngo twarahombye nyine kuko umuce yo twari turi kwamura wari ugeze igihe nka wakeze uruzita ruza rurosa
hano ubu umuntu ashobora gukorera amafaranga ngahe mu burobyi
aya hari umuso ugira amaherwa ukabona nk'igihumbi cyangwa ukabona nka bibiri ariko bundo ngo igihombo twageze niko mbere twihingiraga ukakoreye icyatanu cyawe mu guhinga ariko nta kundi wabigenza nyine twahisemo kurekera.
Tuvuye kuri aba bahinzi b'umuceri twaganiriye na Bwana Jean-Marie Vianney Murenzi, ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mwogo mu Bugesera. Aratangira atubwira ubuso bw'igishanga cya Rurambi bahingagaho umuceri n'abaturage bagihingaga.
Ahantu twahingaga umuceri mu cya gishanga kinini twahera kuri hegitari 558, kikabamo abaturage 181. Urumva rero ubwo buso bwose bungana gutyo, kandi hegitari imwe yagiyefaga byuze na toni 5 z'umuceri no kwegera mu gikomeye. None se nabwo bwa mbere ko buriya nubwo iriya sezo y'umuceri hazaba umwuzure, sezibanze twe twagize ikindi kibazo nanone cy'imvura cy'urubura, n'undi rura rwaraje rwangiza hegitari 200. Aho umuceri w'umusarurwa kubera imvura nyinshi n'urubura umwe urahunguka ndetse undi uranamira. Urumva rero abaturage bahungiye mu gikomeye, natwe muri rusange kuko abaturage bacu bahombye natwe tubaduhombye.
Baravuga ko bizabatenza inzara, mwe namwe niko mubibona?
Kensi biragaragara ko ariko bizagenda. Niba wahingaga mu gishanga ariya ufite nk'uturima tubiri dutatu, nuwavanaga ibyo kurya, nuwavanaga mituelle de sante, nuwavanaga ibigufasha mu rugo, bari biteguye kuzasaba mu kwezi kwa gatandatu kwa karindwi. Hari na bamwe bari mu gishanga gusa, imusozi nta kindi kimwe afite. Urumva inzara zahura nayo, keretse abafite imusozi urutoki, abahinga ibishyimbo n'ibijumba, akumva ukuri inzara iragaragara cyane ko yagahara mu gishanga.
Baravuga ko hafi ya bose cyangwa benshi muri bo bari baragujije amabanki, muri kuvugana na banki bimeze bite?
Murakoze cyane. Hafi ya bose ahubwo iyo bagiye guhingamo hariya bafataga inguzanyo mu mabanki. Hari banki y'abaturage, hari Beka, hari Murenge Sako, Kojad. Izo amabanki yose rero yabahaga amafaranga hanyuma bagahinga mu gishanga, koperative yabaga umwishingizi ayo gashingira ku musaruro ubona uzavanamo. Niba abona ufite aga plot kamwe kavamo na nk'ibihumbi nka 600, bakoraga ingwate byuze banki kagwa nka 400. Ubu rero hari ikibazo nyine cy'amabanki, ariko nk'uko ubuyobozi bureba abaturage twe twakoranye inama n'ayo mabanki dufashijwe n'ubuyobozi bw'akarere ndetse na Minagri n'intara, tunashima cyane uburyo izo nkuru z'igihugu zadufashije kuza gufata umugongo abaturage bacu no kureba icyangombwa kugira ngo byuze icyo gihombo hagire icyo bafashwamo. Ndetse haje na minisitiri w'intebe mu minsi ya cyumweru gishize kuwa gatanu, n'ubufasha bukomeye yo ubuyobozi bw'igihugu bwageze bukareba ikibazo gihari, tukababwira imbogamizi tubona n'ubufasha dukeneye, tuba twizeye ko bizasubizwa. Ariko mu by'ukuri amabanki aremera kutabishyuza kuri zino inosezo, ndetse ntihabeyo na maintere de lotari. Ariko byumvikana amafaranga nayo abaturage n'undi aba muri banki ko byagenda kose akazishyura n'ubwo atari ubu ngubu, kuko twasabye ubwo bufasha kandi amabanki yarabyemeye.
Ni gahunda itaratera imbere mu buhinzi yo kugira ngo umuhinzi ajye mu bwishingizi, kuko buriyo baba bari mu bwishingizi bibwira ko wenda batari bube bakibaza banki bizagenda bite. Iyo gahunda yo kwishingira ku muhinzi bimeze bite?
Iyo gahunda yo kwishingira ku muhinzi ni nziza. Mbere ntibayumvaga abahinzi, ariko byatangiye gufata indi ntera ko kuva yanyuzemo nk'amasezo nk'atandatu, ariko izi sezo ebyiri zishize nizo zateje ikibazo. Nababwiye ko ubwa mbere mu sezo ibanziriza ingi y'umwuzure hari haguye urubura rwinshi rwangiza umuceri. Abaturage bo bayifuzaga ko haboneka amasiranse. Hari koperative bita Koremaru ifite manager ndetse na Minagri bari babigiyemo kugira ngo asiranse ziboneke, ariko imbogamizi zihari nuko naganiriye na manager wa koperative tugishakisha kuko twebwe n'ubuyobozi bw'akarere ngo dufatanye, nuko abafite kompetanse mu kwishingira ubuhinzi ntabwo bemera kwishingira igishanga cy'urambi cyonyine. Bazana amananiza uvuga ngo bishingire umuceri ahuye ngose mu Bugesera. Ubwo rero kugira ngo bishye nuko aba habaye ikiza mu Bugesera bwose, buryo byagorana Rurambi yuzuriwe ariko za Ruhuha, Kamabuye, Shyara hatakuzurirwa ntibabe babishyura. Turacyavugana rero nabo ariko atagiye barabishaka, ko nshingeje ubundi turimo tugomera amazi ngo atengire umuceri. Habambwiraga ngo ni 5,000 bajya bitanga kuri seza ariko ibintu bikagira bakagira ubwishingizi, kuko urabona barahangayitse kandi uko niryo. Turacyakomeza rero gushakisha kampani yakwemera kwishingira Rurambi yonyine, atutanije na koperative n'ubuzi bwa karere.
Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ku itariki ya 11 z'uku kwezi kwa gatanu, agaragaza ingamba za guverinoma ko guhangana n'ibiza, Bwana Edouard Ngirente ministre w'intebe yavuze ko ubushobozi bwa leta y'u Rwanda budahagije ku buryo yahangana n'ibiza burundu. Ashimangira ko leta izakomeza guhangana nabyo buhoro buhoro.
Mu mafaranga tugira ya national budget aba harimo amafaranga ashinzwe gutuza abantu, ariko muzi ubushobozi bw'igihugu cyacu nabwo turanabura ntabwo ari bunini. Niba twari tubishoboye twafasha abantu hose tukabimura mu gihe gito bagatura heza, ariko nanone ku bushobozi bwacu ko bungana tugenda buri mwaka tujya umubare twimura. Ubundi umubare twari dufite ibiza byajungu bitari byagaragara kurabwe byazanye umuvuduko udasanzwe, twari dufite umubare w'abaturage imiryango igera ku 40 yari iteganyijwe kwimugwa muri iki gihe cya vuba. Ibyo tukaba twarabishakiye ubushobozi kugira ngo batubaze tubakuremo n'abantu bazajya tubimara mu ntege buhoro buhoro. Ariko aho ibiza biziye birumvikana ko imibare yiyongereye kubera kuko hari abandi hari n'ahandi tutakekaga kubera imvura yarenze urugero, hahise aba manegeka yihutirwa gukemurirwa ikibazo yenda twese tuzi ko zabikemura mu myaka nk'ibiri imbere. Ariko icyo nabiza ni uko aba ni abantu no kubyiza abanyarwanda bose, kuko guverinoma y'u Rwanda ifite gahunda yo gutuza abantu bose neza, gusa ntibikorwa umunsi umwe tuzabikoraho buhoro. Ku buryo rero burambye muzi ko hari gahunda yo gutuza mu mudugudu muzi yari isanzweho, ariko hari na IDP models murazizi, ubu buri karere turimo kugenda tuzubakamo ndetse tukagerageza kubaka inzu zizamara igihe zirambye dutuzamo abantu. Uko navuga nawe ni uko ubushobozi bw'u Rwanda butari runini cyane kuko twazikorera umunsi umwe, ariko tugenda tuzikora kandi muzi ko muri buri karere zirimo. Iyo gahunda rero tuzakomeza gushyiramo imbaraga, kandi nkaba nababwira ko buri ngengo y'imari ya buri mwaka hari amafaranga duteganya yo gukora icyo gikorwa. Icyo nicyo nababwira muri gahunda irambye. Iyo gahunda irambye yo gukemura neza ibyo manegeka ni uko naho twimuye abantu tukabatuza heza, tugeza kubashakira uburyo hafatwe neza naho muri gahunda yo gufata neza ibidukikije. Ni gahunda igihugu gifite. Ku kibazo cya kabiri, mugenzi wacu yatubajije ku bijyanye n'amafaranga amaze gutangwa mu biza. Nk'uko nababwiye, ibiza ibiturimo by'iki gihe kuva mu kwezi kwa mbere twatanze miliyoni zigera kuri 141 z'amafaranga y'u Rwanda tugura abantu ibikoresho byo kubaka inzu zabo. Hatangwa miliyoni 200 zimaze no kurengaho ijyana rw'abantu bafasha bw'ibanze. Hari andi mafaranga arenze miliyoni 5 iyo yagiye muri gufasha icyo nakwita support y'ako kanya ku muntu wabuzuwe mu bizi. Ayo rero ni amafaranga yatanzwe, ariko twebwe ubundi icyo nababwira nka guverinoma ntabwo tureba amafaranga yatanzwe cyangwa ashigaje gutangwa. Twebwe buri buzima bw'umuntu tubuha agaciro. Ntabwo twumva neza nka guverinoma ko hari umuntu n'umwe wakabaye azira ibizi, yaba umwana, yaba umusaza, umukecuru, yaba urubyiruko. Twumva ko abanyarwanda twese twagombye kubaho twirinda ibiza. Niyo mpamvu rero twebwe tuvuga ngo mu bushobozi buke dufite bw'igihugu muri ayo mafaranga tuzakomeza tugende tuyakoresha kugeza igihe dukemura ikibazo burundu. Niyo mpamvu dushyigikira n'ubwo bufatanye hagati y'abaturage, leta ize dufashe natwe abaturage twifashe. Ikindi nakongera kuri kimwe ni uko nyine iyo budget line amafaranga ashobora gufasha abantu gutura neza ihoraho muri mu ngengo y'imari yacu y'u Rwanda. Tuyita budget line n'umurongo w'amafaranga hari ko nawita uhoraho dushyira amafaranga buri gihe yo kudufasha buhoro buhoro kugenda turwanya ibiza, twimura abantu, tubatuza heza. Ariko nanone nkongera ngo ntabwo leta ari bakira abantu amazu, ahubwo leta ifasha abantu kubaka. Dufasha abatishoboye, abishoboye nabo tukabereka aho batura. Zimwe muri gahunda ziri mu turere tumwe na tumwe ndetse tuzima gukwirakwizwa ahantu hose ni uko n'akarere kagerageje gushakira ikibanza abantu ahantu haba isuzuma ryo kuvuga ngo ahantu heza twatuza abantu ni hehe. Iyo tumaze kubona mu karere icyo kibanza turi abantu batishoboye tukabakatira aho batura muri iyo sambu, abafite ubushobozi buringaniye tukaba twakibaha ku ideni bakazishyura buhoro buhoro kandi ku mafaranga make, noneho tugafasha kwimuka bose. Iyo rero gahunda turimo gushyiramo imbaraga kandi twizeye ko izatanga umusaruro mu gihe cyihuse.
Icyo nifuriza abana mu Rwanda mu buzima bwiza bufite amahoro, ibyabo ni ibyorezo byababije tukarangwa n'ishyaka no gushyira hamwe, aho byageze dutabarane bwangu ibyangirize tubisane tugafatanya.
Aha niho nsoreje ikiganiro dusangira ijambo cya none. Nshimira buri wese ku ruhare rwe mu kiganiro, nshimiye namwe mwarimu dukurikiye, mbararikira gukomeza kunogerwa n'izindi gahunda z'Ijwi rya Amerika. Mwari na Ehobagira Ubusa, naho utaha.
turagushimiye Eric Bagirubusa, dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi. Namwe kandi abatwumva aho muri hose, nongeye kubashimira uburyo mwitabira gahunda zacu za buri munsi. Nkomeza kandi kubahamagarira kwitabira ibiganiro byacu, mwegera abanyamakuru bacu mukabagezaho ibitekerezo byanyu, mukabagezaho amakuru yerekeranye n'imibereho yanyu, aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga, aho mugenda. Ayo makuru yose Ijwi rya Amerika riyatangariza abatwumva buri munsi. Kuri mikoro hano i Washington, mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Ukarangwa n'ishyaka no gushyira hamwe, aho byageze dutabarane bwangu.